wanna get close to you, I don't wanna get you running. Yeah, yeah, phone calls every morning. Yeah, I just wanna get close to you, I don't wanna get you running. Yeah, yeah, yeah. Baby girl, you be my own remedy. You give me good fever, then you kill me already. She keep showing that she love me lately. She don't even care about the paper in Bentley. Baby girl, you be my own remedy. You give me good fever, then you kill me already. She keep showing that she love me. She doesn't even care about the money.
From Monday to Sunday, una ni para sabuni kipande na bado na ngara ni mora nyara fande ine mi mora. Snapchat, Twitter, ni wendo na wakunyoaga. Mama, yeah. Awunya pala karenya ni chanda. Oh, chinga wotalanda wocherumo na Kenya, Uganda. Mama, yeah, yeah. Katerina unanichanganya. Oh, Snapchat, Twitter, ni wendo na wakunyoaga. Mama, yeah. Awunya pala karenya ni chanda. Wotalanda wocherumo na Kenya, Uganda. Mama, yeah, yeah.
Mwana wewe nyasi na ukurire indika motoka. Na vile what you doing to me kindani ndani ya ise unanigewa mtima.
Obere duwe na timu ni yango nika chingo nega nono kakitaki. Anti ngeno fuka nenono one poko donjo ama unaona je.
Aya bas mafuso siyo mwendo kasi. You know you're the one that I want to know. Wari basi basi Wukato zije mune wari.
From Monday to Sunday unanipara sabuni kipande na bado na ngara ni mora nyara fande ine mi mora. Awunya pala ya 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 ya.
Katerina unanichanganya. Wow. Snapchat, Twitter ni wendo na wakunyo waga. Mama, yeah. Awunya pala karenya ni chanda. Wotalanda wocherumo na Kenya, Uganda. Mama, oh yeah, yeah. Katerina unanichanganya. Oh, Snapchat, Twitter ni wendo na wakunyoaga. Mama, yeah. Awunya pala karenya ni chanda.
Yo yo.
Chinga wotalanda wocherumo na Kenya, Uganda.
Let it go.
Mama, okay. Yeah, yeah.
Yeah, asha niwasha kwenye bash, ana call back. Nisha muwasha kwenye at, ana die cut. Kama ni chat, ni sawa niko on to four. Eti no, anasema 4x4. Na shindua eh, oh mami, oh my god. Ina come through, but though I can't afford. Yo, zino be chill, I loop is there. Why, na popoto kaso, I'm no be sure. You got the Google map location to my inner core. Wi-Fi, my-fi to my play store. Whatever come to be, sina ubaya.
Monday to Sunday, unanipara sabuni kipande na bado na ngara ni mora nyara fande ine mi mora. Awunya pala ya ya ya.
Katerina unanichanganya. Oh, Snapchat, Twitter ni wendo na wakunyoaga. Mama, yeah. Awunya pala karenya ni chanda. Oh, chinga wotalanda wocherumo na Kenya, Uganda. Mama,
oh yeah, yeah.
Katerina unanichanganya. Oh, Snapchat, Twitter ni wendo na wakunyoaga. Mama,
yeah.
Awunya pala karenya ni chanda.